kelgdba wẽnnaam leb maana tõnd neere tɩ na n leb n sõs ne n taaba vɩɩm koɛɛg yeele yaa ne association missionnaire baptiste d'afrique sẽn be burkina faso la tõnd paamd vɩɩm koɛɛg kãnga yaa pasteur nakulma neemi n sõs ne yãmba barka wẽnnaam ne d kelame kotẽ tɩ y zĩnd neere tɩ d sõs ne n taaba tɩ kelg d vɩɩm koɛɛga a wata ne neere bɩ wẽnnaam sõng yãmba tɩ goam-kãngã maan yãmb neere a zeezi krist maasem yĩnga dẽ sẽn deng tɩ y d kel sõsgã pʋga y na n pugsame zu-soaba wẽnnaam rũndã yɛɛsa neba le zĩime n dat n wʋm yãmba b noongã yãmba la b ratame n zãms bũmb yãmb nengẽ wẽnnaam tɩ m kao tɩ yãmb ne zeezi yuu tɩ sak tɩ gomda maan ned ne dũnda sak tɩ gomda tek ned vɩɩm sak tɩ gomda wa ne sũ-noogo sak tɩ gomda wa ne barka sake tɩ gomda kẽes ned arzãn-soolem sẽn ka sɛɛb wẽnnaam ko tɩ la woto ne zeezi krist yuure la m pʋʋsd yɩ la bark wʋsgo yãmb sẽn lekre yĩnga amɛn barka wẽnnaam dẽ yeelame tɩ rũndã wẽnnaam leb n ninga mam sõore tɩ na n sõs ne n taaba la tõnd dũndã koe zugã yeelame ad a zeezi noongã fome barka wẽnnaam dẽ koe zug-kãngã wẽnnaam kɩtame tɩ tõnd na n sõs ne n taaba tɩ datame n gom ne neda sẽn be zu-loɛɛg pʋgẽ n tagsd tɩ wẽnnaam pa leb n tõe n nong yẽnde wẽnnaam pa leb n tõe n dee yẽnde hal ba yẽ sẽn kos sugri yẽs maan bũmb ninga wã yaa wẽng wʋsgo tɩ mam dat tɩ fo bãng rũndã t'a zeezi noongã fome a zeezi noongã fome m yeelame t'a zeezi noongã fome la zeezi ratame n fãa fo d karemda wẽnnaam sebrã pʋga a luk koe noogã pʋga chapitre pii la a wɛ sɩngra kaoorengã ne vɛrsɛ yembre d na n karem n tãag vɛrsɛ piiga a yeeta beene wotone a zeezi kẽ zeriko la bãmb sẽn pɩʋg tẽngã kese da kãara ye n da be be t'a yʋʋl boond ne t'a zasẽ a yaa yõor yao dɛgda kãsma yẽra yaa a zeezi n bãng bãmba ne sẽn yaa soaba la yẽ ka tõog ne nebã sẽn yaa wʋsga yĩnga tɩ y bõe n yɛrã koɛɛga la yẽ wilgame n kẽng taoore n dɩ rʋʋ-wom-sɛɛga n na n ges bãmba la bãmb sẽn na n loog be wã yĩnga la a zeezi sẽn n ta zĩ-kãnga bãmb nakame n ges yẽnda n yeela yaa zase sig to-to tɩ bõe mam na n siga fo yɩ dũnda a zase siga to-to n deeg bãmba ne sũ-noogo la nebã sẽn yã yã wã bãmb fãa yẽgmame n yeele bãmb kẽngame tɩ sig rao sẽn yaa yeel wẽnd soab yiri la zaase yalsa zu-soaba taoor n yeel bãmb yaa gese zu-soaba mam na n yãkam pʋgengã pʋ-sʋka n kõ noong rãmba la m sã n da reeg ned bũmb ne n pãnga mam na n lebsa yẽnda noongrã naase a zeezi yeela yẽnda dũnda bala fãagr waa yi-kãnga nin-kãnga me sẽn yaa abraham yagengã yĩnga tɩ bõe ninsaal biiga waame n na n bao la b fãa bũmb ninsi sẽn menme amina aleluya barka wẽnnaam yile miti mwenam data mengom ninida shintarada tin pali mtuin pam fare shintarada tin yambe ga musu shintarada tin ningole patatimye kido rokan kibara wenam gomda yile tondo tajashe ya yur yor der kasma dil jaman ninga ajukris wambe dunye juga yele meti yur yor der ba nem ni sal ba sin kisa ba manda ne ba puto o wenda ne ba ma ne ba panga haleluya yalin kite tini sal ba fa la git ro kanga taya ni wing ming 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 haleluya kelri nele wenam data yam sura tikr bala amen yam san tik yam balanse wenam kota yam suri yalin kit ro kanga wenam gomde yel ton da kinga men to ndo msera handatin gesa jiji haleluya handatin yanda jiji bara wuma jiji kibale awuma far ninga jiji shan kont neba awuma far kwera la rata me e yand ninga nga shaba alin kite ta jiji shun bang bon kanga la jiji shun bang ro kanga shura bam yela la meya washigi timam nandi fo yila runda barka wenda la gesh bomban ninga sina ma zakanga pura wenda mgonda yela tondo ta jiji shun taro wa yila rawa pama shinogo haleluya rawa pama yam yak shongo yo yaka yam nante ka vima la yela me tanandika ponga pusuka shong nong lamba la sandali ni de boom ni panga la ukanga epsimbonta jasewa nyaka yami yetana lip salame na ule ibu barka mwena barka mwena barka mwena kele gilunda wena mgomda ni form fosunda man tika jimsa wena mdata fo ya miyakra bala wena mdata fo shungra bala wena mdata me tifo tek fo yama nyak yam nan di bamba nyak yam nan sing ti manele ayo kayele fo sande ya nirsen viyo ba poa wala fo ya kosu meng shaba wala fo si nid ninga kele rita jiji krisi ye ta fom dunda ad mam nunga fome la mam data fome ti huwa yi mam sholu manela aleluya aji krisi ye la neba ya runda wala Farki sakanga pora. Alleluia. Ninkanga mea Abraham Yanga. Alleluia. For mea Abraham Yanga. For sumbi zink ninga wakat kanga. For ya parawala rawa. For ya Abraham Yanga. Mwenam data form. Ti for me bam fari. Mwenam data form. Ti for me kebam sol ma pora. Mwenam data form. Ti for me arjan big. Yalin kiti gomkanga wat foning ndunda. Tifo twin tik yam. Tifo twin tik yam. Tifo twin dira jeji. La tifo twin pam fari. Gomda nimba biga. Gomda nimba biga. Tik yam dunda bala. Ti wenam nunga fome. Wenam pa tungo nebye. Wenam pa welga nebye. Wenam pa baka nebye. Ayo. Wenam nunga neba fa. Lam nunga fome yida. Yalin kiti gom kanga wat fonenge run kanga dara. La fushan kira wenam gomda. Le wenam gomda san shisha fo shuri. Ti fo latin dik fo vima. An kwen jeju. An bas fo vim ninga sun loa. Fo nan tu ma man pous kwera yemle. Tem pous yu nyinga. Ti di yole en wayal se. Fo nan yelame. Jusho ba jeju. Jusho ba jeju. Man banga runda. Yam nonga mami. Halaba mam sinda yel wina saba. Lam wata y tali. Nim yel wina fa. Nkoti yam dunda. Ti shikum ziba. Lay basam tali. Lay le mam. Tem yi arjan biga. Sin shing ni runda. Mam bahda yel wina. Mam bahda chita. Mambada Tinkuga, Mambada Rupsa, Mambada Boomning Fa, Sindanatin Talamam King Bugutenga, Lamam Dida Yamdunda, Wamzusablam Fada, Amina, Amina, Barka Wenam, Yamzum Puspuskang and Seva, Wenam Gomda Yelamitinirsan Yaranoli, Eta Jukisha Jusova, Aliba Masul Pua. When I'm caught a lamp for the liver when I'm big. Lay am liver when I'm big. Lay am yell when I lure me. When I'm that umbala, the yam yak yam, lay the liver man yell when I. Then, yam fa, say in killer tondo. Ton put a yam back also, yam syndic waiting as in killer tonda. Ton quota me. Then when I'm kitty, the yam di killer yolo, la when I'm ning yam barka, la when I'm song yam di king tauri. As Jesus Christ, Mass Minga, Amina, Amina, Amina.